kiganiro ni Fatou Alimas Kalala twese turagira tuti mukomeze kugira ibihe byiza.
Dusangira ijambo,
dusangira ijambo,
dusangira ijambo.
Bakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo, ndabasuhuje aho muri hose, mwe mutwumvira kuri radio, kuri telefone ngendanwa cyangwa kuri mudasobwa, mwese mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Kuri mikoro hano i Washington DC muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Umwaka ugiye kurangira, abatuye isi bugarijwe n'icyorezo cya virusi ya corona COVID-19. Abantu barenga miliyoni 2,300,000 bamaze guhitanwa n'iyo cyorezo mu mwaka umwe gusa kimaze kigaragaje ku isi. Iki cyorezo nticyahitanye gusa abantu benshi, ahubwo cyahinduye n'imibereho y'abantu ku isi, kuko cyagaragaje indi sura y'ibibazo biri mu bihugu bitandukanye, harimo ikimiyoborere, imibanire y'abantu, ubusumbane mu batuye isi, ubwisanzure ndetse n'ibindi. Ikindi virusi yahinduye mu batuye isi ni ukubuza abantu guhura n'abandi, ntibisanzwe birumvikana, ariko kandi byanatumye uruhare rw'ikoranabuhanga mu guhererekanya amakuru rufata indi sura. Uretse itangazamakuru rimenyerewe risanzwe kuva kera, abantu benshi bahagurukiye imbuga nkoranyambaga basangiza abandi ibitekerezo byabo kandi mu gihe gito. Twababwira nk'urubuga YouTube, Facebook, Twitter n'izindi zagaragaje ingufu zifite muri ibi bihe. Bizakomeza kandi. Ese za Leta zibyakira zite? Muri iyi minsi mu Rwanda izo mbuga zazamuye ibindi bibazo, cyane nyuma ya video yatambutse ku rubuga rwa YouTube yakozwe n'umudamu witwa Idamange Iryamugwiza Yvonne. Nda mikro mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma.
Komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide CNLG itangaza ko muri ibi bihe byo kwitegura kwibuka ku nshuro ya 27 hatangiye kugaragara abapfobya genocide banifashisha imbuga nkoranyambaga. Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana uri mu biro by'ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza yaganiriye kuri iki kibazo n'umunyamabanga nshingwabikorwa wa CNLG Bizimana Jean Damascene.
Kuva mu kwezi kwa 11 12 ndetse no mu kwa mbere no mu ntangiriro z'ukwa kabiri 2021, Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside yagiye ikurikira ibiganiro bimwe na bimwe cyane cyane bitangirwa kuri za YouTube. Turabisesengura dusangamo imvugo zitari nkeya ziganisha ku gupfobya, guhakana no gutesha agaciro Jenoside yakorewe Abatutsi, ndetse n'izikurura amacakubiri. Ibiganiro ni byinshi mu byo twasesenguye, tukabiye twasesenguye bihita ku Mbavu TV, Ukuri Mbona, Umuryango TV, Real Talk Channel n'ibindi. Ndetse ni na YouTube zishyirwaho n'abantu ku giti cyabo. Ni na byiza yuko ikoranabuhanga, imbuga nkoranyambaga abantu batanga ibitekerezo, ariko nka komisiyo ishinzwe kurwanya Jenoside, kuyikumira ndetse no kurinda gupfobya no guhakana Jenoside yakorewe Abatutsi, dusanga hari umurongo utukura abantu bamwe barenze. Ari nayo mpamvu mu gihe twitegura kwibuka ku nshuro ya 27 Jenoside yakorewe Abatutsi, twasanze ari ngombwa kwibutsa ko gutanga ibitekerezo ni byiza, itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda rirabyemera, ariko hari nanone n'ibyaha biteganywa n'amategeko bigomba kwirindwa n'umuntu uwo ari we wese, yaba umunyarwanda cyangwa se umunyamahanga. Niyo mpamvu rero itangazo twarishyize ahagaragara mu by'ukuri mu rwego rwo kugaragaza icyo amategeko ateganya n'icyo abantu bemerewe gukora ariko bubahirije amategeko.
Ayo mategeko turayageraho mu kanya, ariko reka mbabaze, uru rwandiko rusohotse inyuma y'ibyavuzwe n'uriya umubyeyi Damange Iryamugwiza Yvonne, niwe rureba ko muvuga ko hari abantu ku giti cyabo nabo bashyira ibyo batekereza kuri za YouTube?
Nawe biramureba ariko si wenyine. Mu kanya mbahaye ingero zimwe na zimwe, hari ibiganiro bitandukanye byanyuze kuri YouTube ku mashini atandukanye, hari inyandiko abantu bandika, ariko hari n'ibyavuzwe n'uyu mugore Idamange. Mfata urugero rufatika rwose rugaragara rwerekana uburemere bw'ipfobya biri mu magambo ye, nubwo iri tangazo atari bigeneye mbisubiremo. Nkaho avuga ko corona virus ari iturufu igihugu gikoresha, nk'uko Jenoside yakorewe Abatutsi ari iturufu. icyo ni kimwe ndetse akanongeraho ko imibiri y'abatutsi bishwe muri genocide iri kunze gusaza genocide yakorewe abatutsi icuruzwa igihugu kikavanamo amadovize yinjira ngo bacitse ku icumu babeho nabi. Izi ni imvugo rero dusanga zifite uburemere bukomeye kuko icya mbere ntabwo corona na genocide ntabwo ari tufu. Nibutse ko aya ni amagambo yagiye avugwa kuva genocide ikimara guhagarikwa n'abantu bapfobya banahakana genocide yakorewe abatutsi barimo ba Philippe Regence, ba Fosse Twagiramungu, ba Andre Gishawa. Ushaka wese gutesha agaciro genocide yakorewe abatutsi avuga ko ari turufu.
None uriya mubyeyi Damange ko yabyivugiye ko ari umucikacumu, waba umucikacumu te ugapfobya ute icyaha cyagukorewe cyitwa genocide?
Icyaha ntawe gihuriye na satu umuntu afite. Icyaha ni igikorwa icyo ari cyo cyose kibujijwe n'amategeko. Igikorwa cyo gupfobya no guhakana genocide yakorewe abatutsi, kuyitesha agaciro, kugabanya uburemere bwayo, koroshya uburyo yakozwemo, kugaragaza imibare itari yo, gushinyagura, ibyo byose uwagikuru uwo ari we wese kiba ari icyaha. Nanashimangire neza binumvikane ko kuba umuntu yaracitse ku icumu rya genocide yakorewe abatutsi ntabwo bivuga yuko adashobora gupfobya icyo cyaha no kugihakana. Ingero tugenda tuzibona uyu nguyu usubira wa mbere. Ikindi ni uko uwapfobya icyaha uwo ari we wese genocide yakorewe abatutsi uwo ari we wese agomba kubibazwa, agomba kubikurikiranwaho kuko icyaha ni gatozi, ntabwo gishingiye kuri sitati umuntu afite. Ariko kandi no ku bwanjye uko mbibona, umuntu warokotse genocide yakorewe abatutsi azi uburemere bwayo kurusha abandi bose. Urengerera akajya kugipfobya akajya gutesha agaciro abamurokoye n'abamukijije, uwo nguwo ku bwanjye ni kumbyemera nako bimeze, arusha rwose ubugome n'ababandi bayikoze. Uyipfobya abikora nyuma y'abayikoze yarabonye ingaruka yateye, yarabonye uburemere ifite, akaba ashaka ko niyo genocide yongera gukorwa.
None se kwita umujenoside umuntu warokotse ntabwo byatesha agaciro genocide nyirizina?
Ntabwo nigeze mvuga ko warokotse genocide uyipfobya cyangwa uyihakana ari umujenoside.
Wowe ntiwabivuze, ariko hari ababimwita niwe cyangwa siwe
bitandukanye. Akora icyaha cyo gupfobya genocide, akora icyaha cyo kuyihakana, akora icyaha cyo kwitesha agaciro, ibyo biri mu bikorwa bigize icyaha cy'ingengabitekerezo ya genocide.
Mu kanya wavugaga amategeko ashobora kwitabazwa kugira ngo ahane abantu bapfobya, none uhereye kuri rya tegeko nimero 59 bari 68 ryo kwa 22 Kanama umwaka wa 2018 ryerekeranye n'icyaha cy'ingengabitekerezo ya genocide, kubera ko niyo turimo tuvuga, ni hehe uriya mubyeyi Idamange yaryishe?
Ingero eshatu. Itegeko rirebana n'icyaha cy'ingengabitekerezo ya genocide rifitanye isano nayo. Mu ngingo yaryo ya kane, ya gatanu, bariyo mpera, ingingo ya gatanu irebana no guhakana genocide isobanura ko guhakana genocide birangwa n'ibintu bine. Icya mbere, kuvuga cyangwa kugaragaza ko genocide atari genocide. Icya kabiri, kugoreka ukuri kuri genocide agamije kuyobya rubanda. Kugoreka ukuri kuri genocide agamije kuyobya rubanda. Ahareka amatsinda agira. Mu magambo yavuzwe na Idamange nubwo atari we ashaka gutsimbararaho, ariko ahangaha biragaragara uburyo agore kukuri aravuga ko genocide yakorewe abatutsi ari turufu. Genocide yakorewe abatutsi ni yaturutse ku mugambi wateguwe na leta wo gutsemba abatutsi bose mu gihugu, kandi uwo mugambi ushyirwa mu bikorwa cyitwa abatutsi barenga miliyoni. Ntabwo rero bavuga ko ari turufu kuko ni igikorwa cyabaye, ni ubwicanyi bwabaye bwakozwe kandi bwarateguwe. Iyo ubyise turufu ukabyita ko n'imibiri iri ku nzibutso igamije kwibutsa ubukana bw'iyo genocide kugira ngo urubyiruko ruvuka ubu ngubu n'abazavuka mu gihe kizaza bazamenya ayo mateka, undi akaza yagoreka avuga ko ari turufu, aho ngaho harimo kugoreka ukuri icyangicyo. Urwo ni urugero rumwe nguhaye.
Reka nungubaze ku itegeko CNRG naryo mwitabaje itegeko nimero 68 ryo kuwa 30 Kanama umwaka wa 2018 ribuza gukoresha imvugo zikurura amacakubiri n'izo kwangiza leta mu bihugu by'amahanga. Kuba CNRG mushobora gukoresha ririya tegeko murabona biboneye?
Erega CNRG ni urwego rwa leta kimwe n'izindi nzego, kandi mu gihugu cyacu inzego zirakorana ziruzuzanya. Nongere nibutse ko iri tangazo CNRG rikoze mu rwego rw'inshingano ifite ihabwa n'itegeko nshinga. Niyo mpamvu ari ryo twahereyeho iranga shingiro ry'itegeko nshinga ryibutsa ko abanyarwanda biyemeje gukumira no guhana icyaha cya genocide, kurwanya ihakana n'ipfobya bya genocide, kurandura burundu ingengabitekerezo ya genocide n'ibyigaragariramo byose, amacakubiri n'ivangura bishingiye ku moko, ku turere n'ibindi byaro byose. Hanyuma ingingo ya cumi y'itegeko nshinga igaragaza amahame remezo atandatu. Rimwe mu mahame remezo ni naryo ryambe rikavuga yuko abanyarwanda biyemeje gukumira no guhana icyaha cya genocide, kurwanya ihakana n'ipfobya bya genocide no kurandura burundu ingengabitekerezo ya genocide n'ibyo igaragariramo byose. Warumbaje rero kuri iri tegeko noneho rirebana na rishyiraho ibyaha n'ibihano, ingingo ya 164, 194 na 204 zibuza gukoresha amagambo yose agize icengezamatwara bigamije kuba byateza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda n'ibyo kwangiza Leta y'u Rwanda mu bihugu by'amahanga. Dufate urugero warumbajije rw'uyu mugore Idamange. Iyo ingamba zo kwirinda coronavirus ni ingamba zafashwe n'isi yose, ntabwo ari igihugu cy'u Rwanda gusa. Ariko noneho u Rwanda rwashyizeho ingamba zihariye kugira ngo iyi ndwara tuyihashye. Iyo rero uvuga yuko uriya muntu ashaka kugaragaza ko ari nk'uburyo bwo gukandamiza abaturage, bababuza ubwigenge bwabo, ubwisanzure, kubabuza gusura abana mu mashuri, yirengagije ubukana bw'iyi ndwara n'akamaro bifite kuyirwanya, ngira ngo aho murabyumva neza yuko harimo gukangurira abaturage kwigomeka ku mabwiriza Leta yashyizeho kandi amabwiriza agamije inyungu rusange.
Mu bindi yavuze uriya mudamu Idamange, ni ibihe mwasanze ari byo, ni ibihe mwasanze atari byo?
Reka nibande cyane cyane ku birebana n'inshingano urwego nkuriye rushinzwe ari nazo maze kumabwira ziteganywa n'itegeko nshinga zo gukumira no guhana icyaha cya genocide, kurwanya ingengabitekerezo ya genocide. Iyo ufashe inzibutso za genocide ni ikimenyetso gikomeye cyerekana amateka ya genocide, cyerekana uburemere, ariko inzibutso zigamije kwigisha kugira ngo abazisura babone koko genocide yateguwe igakorwa igashyirwa mu bikorwa ndetse n'ibyayiranze byose, kugira ngo bitume uko kubona ayo mateka ya genocide hirindwa uwo ari we wese wakongera kuyigarura mu Banyarwanda. Iyo hagize umuntu ugaragaza ko izo nzibutso ari amazu y'ubucuruzi, ngira ngo aho ngaho murumva yuko ari ikintu kiremereye cyane abakoze.
Ganda Bizimana, uriya mudamu Idamange yavuze yuko ari umucikacumu ko no muri farije mwamwishyuriye, uriya Idamange ryamugwiza muramuzi?
Amakuru mfite ni ari uwacitse ku icumu koko. Ibyo kandi nkaba numva nta n'icyo binatwaye, kuko ikigega cya farije cyashyiriyeho n'ubundi kwita ku mibereho y'abacitse ku icumu rya genocide yakorewe abatutsi batishoboye. Ni ukuvuga niba ari abana bari mu mashuri, ubu benshi bamaze no kuba abagabo n'abagore barangije za kaminuza, kuko nibutse ko genocide yashize imyaka hafi 27 ihagaritswe. Hari rero abakeneye kuvuzwa bageze mu zabukuru, abicyo kigega kirabavuza. Ariko uwo kigiriye neza wese, si no kumugira neza, ni inshingano za Leta kuba bita ku bantu batishoboye, baba bacitse ku icumu ndetse n'abandi baturage. Ariko hano icyo tuvuga, turavuga ukora ibyaha twijya kubishingira kuri sitati ngo kanaka n'uwacitse ku icumu iyo ntiyacitse ku icumu, kuko no mu barwanya urugamba rwo guhagarika genocide tubonamo abatana bakagenda bakayihakana bagahakana amahame bemeraga, abo nabo bafata kuri cya cyaha bakoze. Ntabwo kuba umuntu ari muri sitati runaka mu cyiciro runaka bivuga yuko adashobora gukora icyaha. Iki nicyo turiho tureba. Ukoze icyaha rero twe tureba icyaha yakoze, cyangwa se icyo ariho aganisha, niba ariho aganisha ku gikorwa kiba cyagira icyaha, tukavuga tuti dore iby'amategeko ateganya. Aha nicyo rero twibutsa abantu kwerekana iby'amategeko ateganya, kugira ngo n'abakurikira ubwo butumwa bubi bamenye yuko ibyo bikorwa ari bibi, bigamije gusenya, bigamije kugoreka ukuri, kugoreka amateka, ahubwo bayoke inzira ibereka ukuri uko guteye kwanya.
None se nk'abo bacikacumu nta burenganzira bafite bwo kuvuga ibyababayeho n'icyo babitekerezaho kubera ko ari ibyabo? Ndatekereza cyane nk'abayahudi, iyo bavuga genocide yabakorewe barayivuga bakayivuga uko bayizi bakayivuga uko bayibonye batayinyuza iruhande kandi nta ubabuza kuyivuga abarokotse genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda w'abatutsi nta burenganzira bafite bwo kuyivuga ndetse bashaka no gutebya bakaba batebya bayivuga uko bayizi kubera ko ari yabi bareba
kuri genocide nta byo itegeko ryabyemera na itegeko nshinga itegeko nshinga rwose ritanga ubwisanzure ariko iyo bwa bwisanzure bugomba kubahiriza n'ibyo amategeko ateganya itegeko rihana icyakingenga bitekerezwa genocide n'ibifitanye isano nayo rigaragaza ibikorwa byemewe ndetse n'ibikorwa bibujijwe mw'ibyo bibujijwe rero harimo ikijyanye no gupfobya genocide yakorewe abatutsi ikijyanye no kuyihakana kandi nagiye nsobanura gupfobya icyo bivuga gupfobya itegeko rabisobanura neza ni ukugabanya ubumere cyangwa ingaruka za genocide n'ukoroshya uburyo genocide yakozwemo kugaragaza imibare y'aba genocide itariyo guhakana bikaba kuvuga cyangwa kugaragaza ko genocide atari genocide kugoreka ukuri kuri genocide ugamije kuyobya rubanda kwemeza ko mu Rwanda habaye genocide ebyiri kugaragaza ko genocide itateguwe n'ibindi ni ukuvuga ko kugaragaza amateka ugomba kubikora ariko uri mu murongo w'ukuri guteganywa n'itegeko nk'uko maze kubisobanura.
Jean Damascene Bizimana nibutse yuko uri umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide mu Rwanda ndagushimiye cyane kubw'aka kanya wahaye ijwi rya Amerika.
Urakoze.
Radio Ijwi rya Amerika yashakishije Idamange Yvonne irya Mugwiza nawe wacitse ku icumu ngo atubwire icyo atekereza ku byo umunyamabanga nshingwabikorwa wa CNLG Bizimana Jean Damascene amuvugaho.
Madame Idamange irya Mugwiza Yvonne kazi neza ku Ijwi rya Amerika.
Mwakoze cyane Venice.
Uheruka ejo bundi gushyira ahagaragara ama video abiri ayungayo abantu bamwe bakaba yaheraho barimo Jean Damascene Bizimana bavuga yuko upfobya genocide ibyo ngibyo ubivugaho iki
Gana Venice ibyo nukubeshi nabwo byashoboka ko napfobya genocide cyane cyane ko genocide yangize ingaruka nyinshi yankoreweho nabwo nari kuvuga ko mpfobya genocide ngo ntangire mvuga ko ndi umurescape wa genocide ubwo se nari kuba nararokotse iki kandi genocide itarigeze kubaho kuba naravuze ko ndi umurescape wa genocide byonyine nicyerekana ko nemera ko genocide yabaye kuko nyihakanye nabamakanye n'umuryango wanjye nanini hari naho navuze nti dukwiye kujya tumenya yuko hari n'abantu baduhishe abantu bose atari abagome ese bari kuba baraduhisha iki kandi nemera ko habayeho genocide yakorewe abatutsi kuri njyewe nemera genocide yakorewe abatutsi n'uwanayihakana numva rwose mbishoboye namukosora namubwira ko atari byo
ariko kubuyemera nk'uko Dr. Bizimana bivuga ntabwo bikubuza kugira icyo yita ingengabitekerezo
iryo jambo ry'ingengabitekerezo ahubwo bwana Bizimana ntabwo nzabamye yarikuye kuko video nakoze n'ubundi ziratahanye
ntabwo avuga ko abivuze ahubwo avuga ko ibyo wavuze birimo ingengabitekerezo kuko aravuga ati biriya bintu yavuze ndaguha nk'urugero aravuga ati aragoreka amateka ya genocide arayivuga uko itari arafata inzibutso akavuga ko inzibutso zahindutse ubucuruzi ibyo ngibyo agasanga ari uburyo bwo gupfobya genocide yakorewe abatutsi kandi nawe warayikorewe nyine
Gana Venice nge nabikubwiye rwose ntabwo napfobya genocide kuko genocide nayikoreye kandi yangizeho ingaruka zikomeye ntabwo nayipfobya Bizimana arabeshya ngira ngo ahubwo ntabwo wenda basha kumenya neza icyo yita ingengabitekerezo ya genocide kuko iyo mba mfite ingengabitekerezo ya genocide nari kuba ndi umuntu urwanya abarescape gusa narwanya abarescape gute kandi ndi umurescape iyo ngengabitekerezo rero ntayo mfite nta niyo nagira ndayihakanye ikibazo gihari hano mu Rwanda kuvuga ikintu uko kiri cyangwa ucyumva wowe bitera ikibazo umuntu ashaka kugishyira mu mvugo ye uko nawe abyumva bityo rero ntabwo yabura ikintu agushinja bitewe n'amarangamutima ye ariko njye sinagendera ku marangamutima ye ngo nemere ko mfite genocide ndi umurescape ntabwo iryo jambo narikoresha ko narokotse genocide niba narakoresheje ijambo ko narokotse genocide nkaba naracitse ku icumu ni uko nemera ko genocide yabaye
none hari yavuga ko kuba waravuze yuko genocide ari turufu ibyo nabyo abibona nk'ingenga bitekerezo
ibyo byose nakubwiye ngo biterwa no kumuntu abyumva umuntu agafata akajambo kamwe gusa akakanaliza kuko hari ahantu natanze ubusobanuro buriburi cyane sobanuro ku nabana b'impfubyi batitabwagaho baduhagamiriye vare gusa ariko ntibatumenyera ibindi bikoresho by'ibanze ahubwo je inama yaterana bakavuga ngo bana barescape n'abaswa kandi mu by'ukuri bati biga muri kondisiyo zidashoboka batabona amatike bagenda kushuri tutabona amakaye tutabona amavuta yo kwisiga nk'abandi ibyo bigira ingaruka ku bana b'abakobwa benshi twabanye njyewe nabibayemo ndabizi neza benshi bashyingiwe bashatse ingo z'imbura mu maro bashaka bagabo batazi ibyo bimeze nko kwiyahura abandi benshi babyariyemo inda zitateganyijwe abandi bakikirije amashuri kubera kubura uburyo bwo kubaho cyane cyane ko ntabwo farije yigeze ireba ko abo bana bashobora kuba mukazabarambirwa bakazakenera n'ahandi hantu hoberwa niba umwana bamufukize kwa nyirarume birashoboka cyane ko yananiranwa nabo cyane ko atari umwana wabo cyangwa kwa nyirasenge izo ngaruka ntabwo farije yigeze zireba ngero ibyo bintu nabivuze mbabaye nk'umuntu wabibayemo kandi byagizeho ingaruka mbizi neza kuri bagenzi banjye benshi ikindi navuze ku nzu z'abapfakazi inzu abacitse ku icumi bubakiwe nayibuka mu by'ukuri ntabwo izi ari inzu narazivuze ngo ni inzu bafataga amatafari bakayashyira muri fondasiyo hafi ya zose izo nzu zaraguye usibye bagiye bagira nk'imiryango ikabasanira ariko izo nzu uko bazubatse abarescape ugasanga tumeze nk'abasigajwe inyuma n'amateka kubera ko twitwa ko batwitayeho ariko mu by'ukuri ntibatwiteho n'icyo kintu cyatumye mvuga ibyo bintu rero nabivuze bivuye ku ndiba y'umutima wanjye by'akababaro nabayemo mbabaye cyane ahubwo sinumva umuntu inyuma kungeka nk'ingengabitekerezo ya jenoside narayikoreweho ntazi niba we yarayikoreweho
ariko nk'uko
yarayikorewe ntabwo yavuga ibyo bintu ikibazo mbona ni uko Bizimana afata ijambo rimwe akaba ari ryo yanariza akaridramatiza uko byumva we akarikuramo ikintu kinini yifuza ko kiba cyo ariko mu by'ukuri njye nakubwiye ko ntabwo nahakana jenoside yakorewe abatutsi kuko yankoreweho nabikubwiye rwose ubwo ibindi byakurikira bwana Bizimana atanyuzwe ngira ngo yazitabaza inzego z'ubutegetsi nanjye nazitaba amategeko nta kibazo akaturenganura
no kuba waravuze kuri iki cyorezo cya virusi ya corona n'ingamba zafashwe mu kukirinda avuga yuko uburyo wabivuzemo bisa naho ari nko guhamagarira abaturage kwigomeka ku butegetsi ibyo byo urabivugaho iki
Nana Venuste ntabwo ari uko bimeze ahubwo yomba ntakunda igihugu cyanjye biriya ntabwo nari kubivuga nkirimo nabivuze nkirimo kuko nari mbabazanye mbona baza hasi yanjye mbabona buri gihe cyose bafunguza bashonje abandi bamerewe nabi bafungiranye mu mazu tatu bya kane by'u Rwanda tutirengagije ko birya byagiye guhaha bavuye gupagasa abo bantu bose bari bafungiranye mu nzu ntabwo ariko bari babashije kuba bafite amasitoke ntabwo nigeze mpakana korona mu biganiro byanjye wenda muzanabikurikirane namwe mubyumve ahubwo nasabye leta y'u Rwanda ko twakirinda korona ariko tuyifatira ingamba zoroheje zidakakaye zidatuma abantu bashobora gupfira mu nzu ibyo bintu byari bibabaje cyane niyo mpamvu nemeye guhaguruka mbivuga ndi no mu gihugu ntagiye hanze y'igihugu ibyo byaha byo guhakana jenoside n'ibyo byose byo kugumura abaturage amvuga kuri korona uretse ko ubundi yanatandukiye ntabwo ibya korona hari aho bihuriye n'ibya farije ngira ngo bari kumvuga ibya farije ibya korona nabyo nkazayibaza ukwabyo ariko niba yarabivuze reka ndimusubizeho ntabwo rwose nigeze mpakana korona narabivuze ko indwara ya korona ihari tugomba kwirinda tugapfuka umunwa ndetse nk'uko leta ibidusaba ariko nsaba ko tumanaginga korona tukiga kubana nayo aho kugira ngo tucengeze mu myobo yicisha abantu inzara ituma ababyeyi babyarira mu ngo abapolisi bagashobora kubaha uburenganzira bwo kujya kubyara ngo azane icyangombwa kandi icyangombwa kuri njye nabonaga cyabarinda afite bigaragara ko agiye kubyara bwana Venuse niyo mpamvu nakutse kuko numvaga ashaka uburenganzira bw'abaturage bo hasi batari bafite ubuvugizi niyo mpamvu nahagurutse njya kubavugira. Ubwo rero harimo abatarabyumvishije uko ba uko nasatse kubivuga babyumva muri context zabo bashaka cyangwa wenda babazwa nuko mpagurutse kubivuga batangira kungorekera banitirira ibyo ntavuze. Ese mu ruhande rwe abafite uko yabyumvishe bwana Venus.
Ntavuga ku rwanya corona aravuga ko wavuze ko corona leta y'u Rwanda ikoresha nk'iturufu. Ibyo warabivuze?
Oya, navuze ko corona tuyirinda mu buryo tutakagombye kuyirinda ngamba z'Iburayi kandi tutari kuri level yabo. Yose ashize ngamba zikomeye bahemba abaturage bamanaginga n'icwe n'inzara. Ariko twebwe abantu bashobora gupfira mu nzu ngo birinze corona. Nicyo kintu nahagurutse ndwanya bwana Venuste ntabwo ntagurutse ndwanya genocide cyangwa corona.
Nkawe nk'umucikacumu wumva uburenganzira bwawe n'ubwisanzure bwawe bwo kuvuga genocide buhagararira hehe cyangwa se butangirira he?
Nge genocide ku bwanjye numva twakagombye kuyivuga uko iri kuko ngiwe ndayizi yabaye ndeba ntabwo nayibwiwe narayibonye neza nyivuga rero nk'uko nayibonye kandi ku bwanjye ayifata nk'amateka mabi yabaye mu Rwanda atagakwiye kugaruka ukundi.
Hashize iminsi ibiri ushyize iriya video yawe izira hashize iminsi mikeya ushyize amavideo yawe ahagaragara ariko hatarasha n'iminsi igera kuri itatu wari umaze kugera ku bihumbi hafi ijana. Ubu ngubu tuvugana bizaba yenda byararenze igihe abantu bazaba bumva kino kiganiro. Wakiriye ute ukuntu abantu bakiriye ibiganiro byawe?
Ahubwo icyo kibazo mbajije ni cyiza cyane, ndumva cyaba gisubiza n'ibibazo byose wambajije mbere. Kuko kuba mu minsi ibiri umubare w'abantu bakurikiye iyo video bangana gutyo ni cyerekana ko ikintu kiri ku mutima w'abaturage. Njye nangira nababwiye ko ntabwo ndi umuntu wari uzwi, ntabwo nigeze nkina politike n'umunsi n'umwe, singira ishyaka nta n'iryo niganya gushinga. Nta nubwo nigeze ndi umuntu umenyekana, nari umuturage uri simple nabivuze. Ntabwo rero kubwo kuba nashyira video kuri channel ari umunsi wa mbere ari igihe cya mbere abantu bakayikurikirana gutyo ni ikintu cyakagombye kwereka leta y'u Rwanda ko idamangiye. Bashobora kuba batekereza ko uyu munsi apfo bya genocide cyangwa kandi yarayikorewe cyangwa se arwanya corona arwanya ingamba za leta, ahubwo ni ikintu cyakagombye kwereka ko hari ibintu yashobora kuba yaravugiye abaturage rubanda nyamwinshi batari babashije kwivugira. Kuko iyo bataba bakunze ibiganiro byanjye ntabwo bari kubikurikirana gutyo. Cyashimisha rero cyane bwana Venuste ntararangiza nuko abayobozi babyumva ahubwo bakanabyigaho rwose, wenda bakanajya no kuri iyo cano bakabireba. Kuko atari niyo barebye n'amatelefoni y'abaturage bamvugisha, nawe ngira ngo ibyo bikoranira kumfatisha kubera ukuntu baba bari mu kumpamagara bambwira ibibazo byabo cyane cyane kandi nta kintu ushinzwe nta n'ikindi gikore bakirebye neza, ahubwo basuzuma ibyo bibazo by'abaturage. Icyo nakoze ari ukurwanya genocide kandi natangiye mvuga ko ndi umurescapé, nabo bakaba bemera ko ndi umurescapé. Leta y'u Rwanda ndayisaba kubigenzura neza batagendeye ku marangamutima ya n'urujijo wenda rw'ibyo bumva, batagendeye ku marangamutima y'ibyo Bizimana yavuze muri farije. Njye ndasaba leta y'u Rwanda kugenzura neza ibyo bintu. Kuki idamange yabasha kwicara akaganira n'abaturage akamenya ibibazo byabo nta kintu akora muri leta, abaturage bakabasha gukurikirana ibintu avuze? Niyo mba ndi umusazi cyangwa mvuga ibintu bidakwitse ntabwo bari kubikurikirana. Ndatekereza ko icyo kibazo mbajije cya nyuma leta y'u Rwanda ibikurikiranye neza yasangamo igisubizo cy'ibibazo byose wigeze kumbaza bwa mbere.
Hari gahunda waba ufite yo kuzakomeza kuganiriza abantu benshi bakomeje kukugaragariza ko bagukurikira?
Irahari, ntabwo nahagarara kereka mu gihe nta biri ngombwa mbakorera mu buvugizi. Ariko n'ubundi nk'uko nahagurutse mbyisabye kubera umutimanama numvaga ubinsaba cyane ubimpaka, ni nako n'ubundi igihe cyose umutima na muzabimpata hari ubuvugizi ngomba gukorera abaturage nzabubakorera kuko narabwiye ko nkunda abanyarwanda cyane.
Idamange irya mugwiza Yvonne ndagushimiye cyane kubwa kakanya wahaye ijwi rya America.
Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane.
Ndabashimiye bagenzi bacu Geoffrey Mutagoma na Venice Shimiyimana. Nshimiye kandi n'abashyitsi twagariye nabo uyu munsi. Namwe mwatwumvise mutubwire uko ibintu byifasha aho iwanyu. Tubisangize abandi. Kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese kandi mukomeze kugira